Exclusive from mangasounds.blogspot.com.
Kiku Force, David Dizzo Zambia, alongside KD No Mavuto Pakampan, Aston and G. Jesai. Do you feel us? Do you feel Kiku Shwapi?
Baba Nisinya Divizo Twalo, wow, Kibari Kalivaka, Kibari Kalivaka, Batu Wao, Bachire Zakana.
I don't give a damn shit. Nekile vabule la vule la mwastiriti Kutina yevu kitikiti. Kwali piruma kembo keni waeza defeat. Nekile luina nimi na kuluzu seza meno. Lwaziva kwa matuko mpanganga mikopano. Kono alumiku ngitu nono. Mustali wava inya nitunjana na tunono. Hakuna zemu kako na kulo challenge. Eva mwahana mino na kiefalo kabeja. Kiri kama ni zemu na ni zero sina. Zemu shaina kaufera mukopisa kuna.
Baba nisinya divizo twalo wao. Kibari kanivaka, kibari kanivaka, batu wao bachire zakana.
Wale mujayere wa muziwa, kanitamele za nita wadabu kubawa.
Waya kutu kataka wali moja, kuri uto wa majabe kere niko mugana.
One more time.
Vegas. I got you. Tinga zetu fase nanga. Na mshake nde watu vaka. John D. Bim boy, Spark. 1J boy Z.
Another KT production. Se shake music.
Exclusive from mangasounds.blogspot.com.